ariko reka tuvuge kuri urupfu rw'uyu musirikare wiciwe mu Burundi. Uyu mwofisa wiciwe mu Burundi ubundi biratangaje nkuko nagiye mbyandikirwa n'abantu batandukanye, bambaza bati ibyabaye wabibonye cyangwa urimo urabikurikirana, nkavuga nti ntabwo mbizi. Kumva yuko umwofisiye Lieutenant Colonel Dariusi wenyine muri Etat Major, nuko byakomeje kwandikwa ko yiciwe kuri Etat Major, abandi bati ni muri Etat Major, abandi bati ni mu kigo do muri makeya. Mviye amakuru mwabyutse muyabona kicikana kiri nyine muha nkuko n'amaradio yabikinnye ku manywa y'ihangu mwabyumviye. Lieutenant Colonel Darius ngo kara yarashwe, abambwiye bati iraswa rye na uritane rya Laurent Désiré Kabila wiciwe muri presidansi ya Repubulika ya Congo, aho yarasiwe mu ntebe yicaye ku giti kugeza n'uyu munsi kuri kukaba tutazwi. Kigali bo bakari bategereje telefone yo kumenya uburyo akazi kagenze. Ibi bintu by'abasirikare mu Burundi bicwa cyangwa by'impfu za hato na hato, ejo twavugaga nyine ku ifatwa ry'uriya mwofisiye mu gihugu cy'u Burundi. Nongere nshimire Abarundi kuko twebwe ubutumwa twarabutanze, amazina Abarundi barayazi ku bantu bavuga bati radita kuko kimutaduhaye izina, nkababwira ni mu rwego rwa investigation n'akazi. Abarundi bo bari satisfied, amazina barayazi, mwe ndo barabifite. Nongere nshimire Meje Théogène n'abandi. Iri rasiko ry'aba basirikare provocation yawe ni iye kuri wowe?
Uriya musirikare namwumvise namukurikiranye nabaje abantu bamuzi neza, yari umusirikare akomeye buriya cyane mu rwego rwo guhangana na bari abantu baterera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Yaramenye nabi buriya yakoze akazi kenshi cyane gakomeye cyane. Yari ikibazo rero gikomeye kuri opozisiyo y'u Burundi. Opozisiyo y'u Burundi rero turayizi abayigize igikwanyeta y'u Rwanda. Kuba rero bamwishe baragenda bahitamo abantu nabo baba bamereye nabi. Kuba bamwishe rero nawe yakomye kuba yari azi ko ashakishwa Perezida Nkurunziza ashakishwa, agira ngo barabivuze ko ihora yihishe, bavuga ko yihishe kuko aho bashakishwa ntibamubone. Buriya rero nawe yashakishwaga ubwo bamubonye nibo barahangana nyine, niko mbireba ko nawe yarabamereye nabi. Yihisha abasirikare b'abanyarwanda benshi cyane, yafasha abasirikare b'abanyarwanda. Yari umuntu rero ufite abaturage bamukunda, agakora n'abaturage, agakora n'abantu bose, akagira imfomesho nyinshi. Abo basirikare bose baba bifitiye b'abanyarwanda baki yabafataga cyane, ubwo rero nabo bamushase baramubonye. Niko insagensi merani bari muri ni insagensi.
None ntabwo watangajwe n'ibinyamakuru bya Leta y'u Rwanda vuze nyine ibigwi bye ko yahashije cyane cyane abakoraga imyigaragambyo, yagiye nyine agaragara mu bikorwa byo gutorohera nyine abo bantu. Ko wenda nziza ubundi abandi batavuga bati ni Leta inkuru nziza biri inyuma, hari nakomeje gusoma mvuga nti ko ni inkuru nziza biri inyuma, ahubwo bakavuga bati ibigwi bye yarwanyije abarwanya ikiringo cya gatatu, arwanya abigaragambya, arwanya abo bahungabanya umutekano, bakozereza imeye rwose igaragaraga mu guhagararira kuri suverenite y'igihugu. Mu mwanzuro ntibagaragaza niba ari inkuru nziza nk'uko bakomeje kujya bavuga bati inkuru nziza niba mukora ihonyabwoko mu Burundi.
Ibinyamakuru byo mu Rwanda ngiye sinana bisinye ngo ndebe icyo byanditse, ariko urumva uko babisomye bamuvuga ibigwi, ko bavuga ko yarwanyije. Ariko icyo nanjye namenye gusa cyo ni uko ari umuntu warwanyije cyane bari abantu bigaragambya, no abantu batera za grenade yarwanye nabo cyane. Cyari ikibazo gikomeye kuri opozisiyo, bigaragara ko opozisiyo iri bujya mwishemo, ubwo ntarasobanukirwa neza. Ariko icyo nzi cyo nuko ni ku isagensi mira serije saje ziri kwimera, baragenda batoranya abantu bari virira turi mu ishyamba, niko twajyaga dukora barwambo ku buryo twabarasaga. Umuntu yarebaga umuntu uri imbaraga ufite umereye nabi abantu rwambuka, aramereye nabi abana bavaga muri za Bugesera hariya bambuka bajya za Burundi baza mu gisirikare, yari abajujubije yabica buri munsi. Ku kigihe rero cy'umuntu yashakaga kugira ngo abantu babone inzira no kumukuraho, kuraho n'uriya rero nawe yari ikibazo. Abantu rero iyo bari muri gorira abari uberi bareba umuntu bamereye nabi, ubareye umuntu ufite imbaraga kuko bisha Adolfo nawe niko bagomba kumwica. Buriya n'undi azigaragaza cyangwa n'ubundi ubungubu n'undi yigaragaza itonde cyane, kuko abarubeli b'u Burundi bafite imbaraga, kuko bafite baze nziza, bafite ibikoresho byose bishoboka, bafite ibikoresho byinshi, bafite ibikoresho byinshi. Igihugu kigufasha uba ufite ibintu byinshi cyane, uba ufite imbaraga nyinshi cyane.
None se ushyira mwenda kuri insagensi wa mugani izo ntambara kiranye mu Kinyarwanda, insagensi ntambara yitwa gutyo biki mu Kinyarwanda? Kuko biranagoye kubisobanura mu Kinyarwanda, ariko ngenekereje wenda ni ukuvuga ngo ni intambara sivile baba bivanze n'abasirikare cyangwa byose ari melange ya byose, utabasha kuidentifiye haduyi, utabasha kumenya ngo ugutera ninde, araza aturutse hehe, kujya urwana iyo ntambara cyangwa muri iki gihe cyose bimaze muri iriya crisis ya zira ntambara ndetse no no kureba uburyo bakwivuna umwanzi nk'uko bitangazwa n'abarundi. Cheka ko abarundi baba baramaze kumetriza teninga iriya insanges iriba niko mubyita mu cyongereza kirya ntambara, ku buryo babasha kubyumva neza bagafata umurongo kumira fuza hato na hato no kugira ngo bagaragaze ko bo ibiba mu Burundi ntaho bahuriye nabyo, kuko ni nabyo babaregesha ko badabasha gutekana w'igihugu.
Buriya nkubwire twageze nk'uko turiho tubivuga, mu Rwanda yarahabaye abantu bakava Kongo bakaza mu Rwanda, iya za ntambara z'abacengezi buriya iriya zari zageze, bakaza bagatera bakajya mu baturage bakivanga bagatega za mine, imodoka zigakubitwa n'ibi, bakongera bagahungira Kongo kugira ngo uce Burundi n'icyo kibazo. Ko RDF yabikoze, yateye Kongo irayishwanyuza ihindura ibirere, nabo ngabo aho bahungira Kongo ntibasubira kubona uburyo bahahungira, kuko niho twari turi, urumva ibintu byabo byose turabisenye noneho duca burundu iyo isagesi yari mu Rwanda. Buriya rero biriya bintu abarundi bageze uko bakora, ariko ubundi buriya nta kuntu na rimwe giteze kuzahagara mu Burundi mu gihe u Rwanda rukiri hariya kandi rukiri tayari kukomeza gusabota abarundi. Buriya ubundi yo urabizi umuntu arwaye yagiye indwara muganga arayisuzuma akareba neza icyitere cy'icyiterere cy'abanza kwica, kugira ngo buriya kugira ngo kiriya kibazo kizashire mu Burundi burundu, kuko nuko abagitera bazaba batakiriho mu gihe bari hariya bagikomeza gukora gusapotinga abo bantu bose izakomeza, kandi ahubwo bishobora kuzahindura isura yabo zikurushaho. Ndabona rero umuti wabyo ni uko abarundi batekereza bakareba ikibazo aho gituruka bakagishakira solution, atari ibyo ngibyo biteguye gukomeza bari mu kavuyo nka kariya kazahoraho. Uretse ko mugani cyane cyane bariya bo mu Rwanda bahinduka nk'ijuru, bishobora guhinduka ugasanga ahubwo noneho n'abariya bitwa ngo nabari muri opozisiyo y'u Burundi bari hariya ukabona nabo barabahindukanye. Sinzi ko bizanatinda bikamara ubundi imyaka ibiri bikimeze kuriya, nibimara ubundi mwaka bigatanya ubundi bikimeze kuriya bishobora kuzahindura isura, ariko abarundi bagomba kwitonda bakiga neza ikibazo cyabo, kuko impfu zo zizakomeza zibeho. Hari abantu binjiye mu gihugu benshi b'ubuhanga mu gisirikare cy'u Burundi, nabo ubwabo harimo abantu bakorana n'abariya, rero ni ukwitonda cyane bakarebwa umuti w'ikibazo cyabo kuba gikemura. Ari gihe mbagira inama, nabagira inama nziza yo kumenya ibyimba.
Urakora cyane Major Theogene, mfite abantu babiri batsi.